Zabbuli ey'ekikumi n'omwenda.
Balina omukisa abo abatuukirira mu kkubo, abatambulira mu mateeka ga Mukama. Balina omukisa abo abeekuuma bye yategeeza, abamunoonya n'omutima gwonna. Weewaawo abo tebakola ebitali bya butuukirivu, batambulira mu makubo ge. Watukuutira ebiragiro byo, tubikwatenga nnyo. Singa amakubo gange ganywedde okukwata amateeka ago, bwe ntyo bwe siikwatibwe nga nsonyi bwe nnaalowoozanga biwalagira byonna. Naakwebazanga n'omutima ogutalina bukuusa bwe ndiba nga njuza emisango gyo egy'ensonga. Naakwatanga amateeka ago, nkwegayiridde tondekera ddala. Omuvubuka anaalongoosanga atya ekkubo lye nga yeegendereza ng'ekigambo kyo bwe kiri, n'omutima gwange gwonna nkunoonyezza, nkwegayiridde nneme okukyama okuleka biwalagira. Nteresa ekigambo kyo mu mutima gwange, nneme okwonoona mu maaso go. Weebazibwa, Ayi Mukama, onjigirizenga amateeka ago, n'emimwa gyange mbuulidde emisango gyonna egy'akamwa ko. Nsanyukidde ekkubo ly'ebyo bye wategeeza, ng'asanyukira obugagga bwonna. Naafumiitirizanga ebiragiro byo, era naalowoozanga amakubo go. Naasanyukiranga amateeka ago, seerabirenga kigambo kyo. Onkolera omuddu wo ebyekisa ekingi, mbeerenga omulamu, bwe ntyo bwe nnaakwatanga ekigambo kyo. Onzibula amaaso gange, ndabe ebyekitalo ebiva mu mateeka ago. Nze ndi mutambuze mu nsi, tonkisa bye walagira. Ememe yange ekutuse olw'okuyaayaana, kweyaayaanira emisango gyo ebiro byonna. Onenyezza ab'amalala abakolimirwa, abakyama okuleka bye walagira. Onzigyeko okuvumibwa n'okunyoomebwa, kubanga neekuumye bye wategeeza. Era n'abalangira batuula ne banjogerako obubi, naye omuddu wo nafumiitiriza amateeka ago. Era bye wategeeza bye nsanyukira, era ebyo be bantu be nteesa nabo. Ememe yange yeegase n'enfuufu, onzuukize ng'ekigambo kyo bwe kiri. Nayatula amakubo gange, naawe n'onziramu, onjigiriza amateeka ago. Ontegeeze ntegeere ekkubo ery'ebiragiro byo, ne ndyoka nfumiitiriza emirimo gyo egy'ekitalo. Ememe yange esaanuuse olw'okunyiikaala, ompa amaanyi ng'ekigambo kyo bwe kiri. Onziyeko ekkubo ery'obulimba, era ompa amateeka ago n'ekisa. Neerobozezza ekkubo ery'obwesigwa, emisango ngitadde mu maaso gange. Neegata n'ebyo bye wategeeza, Ayi Mukama, tonkwasa nsonyi. Naddukiranga mu kkubo ly'ebyo bye walagira, bw'oligaziya omutima gwange. Onjigirize, Ayi Mukama, ekkubo ery'amateeka ago, nange naalyekuumanga okutuusa enkomerero. Ompa amagezi, nange neekuumanga amateeka ago. Weewaawo naagakwatanga n'omutima gwange gwonna. Ompise mu kkubo ly'ebyo bye walagira, kubanga mu eryo mwe nsanyukira. Okyuse omutima gwange eri ebyo bye wategeeza, so si eri kwegomba. Owunjula amaaso gange galemenga okulaba ebitaliimu, era onzuukize mu makubo go. Onyweze ekigambo kyo eri omuddu wo, ky'ekyokutyanga ggwe. Ompunjulire ekivume ky'entya, kubanga emisango gyo mirungi. Laba neegombanga ebiragiro byo, onzuukirize mu butuukirivu bwo. Era n'okusaasira kw'okutuuka gye ndi, Ayi Mukama, bwe bulokozi bwo ng'ekigambo kyo bwe kiri. Bwe ntyo bwe ndiba n'ekyokuddamu eri oyo anvuma, kubanga neesiga ekigambo kyo. So toggyiramu ddala kigambo ky'amazima mu kamwa kange, kubanga naasuubiranga emisango gyo. Bwe ntyo bwe nnaakwatanga amateeka ago ennaku zonna emirembe n'emirembe. Era nnaatambulanga nga nneeyabya, kubanga nnoonyezza ebiragiro byo. Era nnaayogeranga ku ebyo bye wategeeza mu maaso ga bakabaka, ne sikwatibwa nsonyi. Era nnaasanyukiranga ebyo bye walagira bye nnaayagalanga. Era nnaayimusanga engalo zange eri ebyo bye walagira bye nnaayagalanga, era nnaafumiitirizanga amateeka ago. Ojjukire ekigambo eri omuddu wo, kubanga wansuubiza, eryo ly'essanyu lyange bwe mbonyaabonyezebwa, kubanga ekigambo kyo kinzuukizizza. Ab'amalala bansekeredde nnyo, naye neesseeko olwobyanga okuva mu mateeka ago. Njijjukidde emisango gye egy'edda, Ayi Mukama, ne neesanyusa. Obusungu obuubuuka bunkutte olw'ababi abaleka amateeka ago. Amateeka ago ge nnyimbirako mu nnyumba ey'okutambula kwange. Najjukiranga erinnya lyo ekiro, Ayi Mukama, era naakwatanga amateeka ago. Ekigambo kino kyange okukuumanga ebiragiro byo. Mukama gwe mugabo gwange, n'ayogera nga n'akwatanga ebigambo byo. Nasaba ekisa kyo n'omutima gwange gwonna, onsaasire ng'ekigambo kyo bwe kiri. Nalowooza amakubo gange ne nkyusa ebigere byange eri ebyo bye wategeeza. Nayanguwa ne sirwawo okukwata ebyo bye walagira. Emigwa egy'ababi gimbisse, naye seerabidde mateeka ago. Mutumbi n'agolokokanga okukwebaza olw'emisango gye egy'ensonga. Nze ndi munne waabo bonna abakutya n'abo abakwata ebiragiro byo. Ayi Mukama, ensi ejjudde okusaasira kwo, onjigiriza amateeka ago. Okoledde ebirungi omuddu wo, ayi Mukama, ng'ekigambo kyo bwe kiri. Onjigirizenga okusala emisango egy'ensonga n'okutegeera, kubanga nakkiriza ng'ebyo bye walagira. Era nga sinnabonyaabonyezebwa nakyama, naye kaakano nkwata ekigambo kyo. Oli mulungi era okola ebirungi, onjigirizenga amateeka ago. Ab'amalala banjiyirizzaako eky'obulimba, n'omutima gwange gwonna neekuumanga ebiragiro byo. Omutima gwabwe gugezze ng'amasavu, naye nze nsanyukira amateeka ago. Kwangasa okubonyaabonyezebwa ndyoke njiga amateeka ago. Amateeka g'akamwa ko gampoomera nze okusinga ebitundu eby'ezaabu ne ffeeza enkumi n'enkumi. Engalo zo ze zankola, ze zammumba, ompa amagezi njige ng'ebyo bye walagira. Abakutya banandabanga ne basanyuka, kubanga naasuubiranga ekigambo kyo. Mmanyi, ayi Mukama, ng'emisango gyo gya nsonga, era nga wabonyaabonya olw'obwesigwa. Nkwegayiridde, ekisa kyo ekirungi kinsanyuse ng'ekigambo kyo bwe kiri eri omuddu wo. Okusaasira kwo okulungi kujje gye ndi mbeere ng'omulamu, kubanga amateeka ago ge gansanyusa. Ab'amalala bakwatibwe ensonyi, kubanga bammegga awatali nsonga, naye nnaafumiitirizanga ebiragiro byo. Abakutya bankyukire, era balitegeera bye wategeeza. Omutima gwange gutuukirire mu mateeka ago, nnemenga okukwatibwa ensonyi. Emmeeme yange ezirise olw'obulokozi bwo, naye nsuubira ekigambo kyo. Amaaso gange gakulukusa olw'ekigambo kyo, nga njogera nti, oli nsanyusa ddi, kubanga nfuuse ng'eddiba eriwanikibwa mu mukka, naye seerabira mateeka ago. Ennaku ez'omuddu wo ziri mmeka? Olituukiriza ddi omusango kw'abo abanjigganya? Ab'amalala bansimidde obunnya abatagoberera mateeka ago. Bye walagira byonna bya bwesigwa, banjigganya awatali nsonga, ggwe onnyambe. Baabulako katono banzikirize ku nsi, naye ne sireka biragiro byo. Onzuukize ng'ekisa kyo ekirungi bwe kiri, bwe ntyo bwe nnaakwata ng'akamwa ko bye kategeeza. Emirembe gyonna, ayi Mukama, ekigambo kyo kinyweredde mu ggulu. Obwesigwa bwo bubeerera emirembe gyonna. Wanyweza ensi n'ebeerawo. Bikyaliwo leero nga bwe walagira, kubanga ebintu byonna baddu bo. Singa amateeka ago si ge gansanyusa, nandizikiridde bwe nabonyaabonyezebwa. Seerabirenga biragiro byo ennaku zonna, kubanga wanzuukiza n'ebyo. Nze ndiwuwo, ondokole, kubanga naanoonyanga ebiragiro byo. Ababi bannindiridde okunzikiriza, naye nze naalowoozanga bye wategeeza. Ndabye ebintu byonna ebyatuukirira gye bikoma, naye ekiragiro kyo kigazi nnyo. Amateeka ago ng'agaagala, ago ge nfumiitiriza okuzibya obudde. Bye walagira bingeziwaza okusinga abalabe bange, kubanga bali wamu nange ennaku zonna. Nina okutegeera okusinga abayigiriza abange bonna, kubanga bye wategeeza bye ndowooza. Ntegeera okukira abakadde, kubanga neekuumanga ebiragiro byo. Naaziyizanga ebigere byange obutatambula mu kkubo ebbiri lyonna, ndyoke nkwate ng'ekigambo kyo. Seekoloobyanga kuleka misango gyo, kubanga ggwe wanjigirizanga. Ebigambo byo nga bimpoomera mu kibuno kyange, bisinga omubisi gw'enjuki mu kamwa kange. Ebiragiro byo bye binfunye okutegeera, kye nvudde nkyawa buli kkubo ery'obulimba. Ekigambo kyo ye ttabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Nalayira era nkikakasizza kino nga nnaakwatanga emisango gyo egy'ensonga. Mbonyaabonyezebwa nnyo, onzuukize ayi Mukama ng'ekigambo kyo bwe kiri. Okkirize nkwegayiridde ebyakamwa kange bye kaakuwa, ayi Mukama, nga tekaawalirizibwa, era onjigirizenga emisango gyo. Emmeeme yange eri mu mukono gwange ennaku zonna, naye seerabira mateeka ago. Ababi bantegedde omutego, naye sikyamanga kuleka biragiro byo. biwategeeza mbikutte okuwa obusiko obutaliggwaawo, kubanga ebyo bye binsanyusa omutima gwange. Mpese omutima gwange okutuukiriza amateeka ago emirembe gyonna okutuusa enkomerero. Nkyaye abo abalina emyoyo egy'obulimba, naye amateeka ago ge njagala. Gwe oli kifo kyange kye nneekwekamu, n'engabo yange nsuubira ekigambo kyo. Mugende mumbeere wala mu abakozi b'obubi, ndyoke nneekuumenga Katonda wange bye yalagira. Ompanirire ng'ekigambo kyo bwe kiri, mbeere ng'omulamu, nneme okukwatibwa ng'ensonyi olw'essuubi lyange. Gwe ompanirire, nange n'abeerangawo mirembe, era neegenderezanga amateeka ago ennaku zonna. Onyoomye abo bonna abakyawa okuleka amateeka ago, kubanga obukuusakuusa bwabwe bulimba. Omalawo ababi bonna ab'ensi ng'amasengere, kyenvudde njagala ebyo bye wategeeza. Omubiri gwange gukankana olw'okutya, era ntya emisango gyo. Nkoze eby'omusango n'eby'obutuukirivu, tondekera abo abanjooga. Weeyimirire omuddu wo olw'obulungi, ab'amalala baleme okunjooganga. Amaaso gange ganzibye olw'obulokozi bwo, n'olw'ekigambo kyo ekituukirivu. Okole omuddu wo ng'okusaasira kwo bwe kuli, era onjigirizenga amateeka ago. Nze ndi muddu wo, ompe okutegeera, ndyoke mmanye ebyo bye wategeeza. Obudde butuuse Mukama okukola emirimu, kubanga badibizza amateeka ago. Kyenvudde njagala ebyo bye walagira okusinga ezaabu, weewaawo okusinga ezaabu ennungi. Kyenvudde ndowooza ebiragiro byo byonna eby'ebigambo byonna nga bya nsonga, era nkyaye buli kkubo ery'obulimba. Bye wategeeza bya kitalo, emmeeme yange kyeva ebyekuuma. Ebigambo byo nga bigguliddwawo bireeta omusana, biwa okutegeera abatalina magezi. Nayasama nnyo akamwa kange ne mpeevuuma, kubanga nayaayaanira ebyo bye walagira. Onkyukire, onsaasire, nga bw'oyisa okusaasira abo abaagala erinnya lyo. Oluŋŋamizenga ebigere byange mu kigambo kyo, so obutali butuukirivu bwonna buleme okunfuganga. Onnunule nneme okujoogebwanga abantu, bwe ntyo bwe nnaakwatanga ebiragiro byo. Oyakize amaaso g'omuddu wo, era onjigirizenga amateeka ago. Amaaso gange gakulukuta emigga gy'amazzi, kubanga tebakwata mateeka ago. Oli mutuukirivu, ayi Mukama, n'emisango gyo gya nsonga. Walagira bye wategeeza mu butuukirivu ne mu bwesigwa ddala ddala. Obuggya bwange bunzikirizza, kubanga abalabe bange beerabidde ebigambo byo. Ekigambo kyo kirongoofu nnyo, omuddu wo kyava akyagala. Nze ndi muto, nnyoomebwa, naye seerabira biragiro byo. Obutuukirivu bwo bwe butuukirivu obw'emirembe gyonna, n'amateeka ago ge mazima. Ennaku n'okulumwa bindabye, naye bye walagira bye binsanyusa. Bye wategeeza bya butuukirivu emirembe gyonna, ompe okutegeera, nange nnaabeeranga mulamu. Nkowodde n'omutima gwange gwonna, ompitabe, ayi Mukama, n'akuumanga amateeka ago. Nkukowodde, ondokole, nange n'akwatanga ebyo bye wategeeza. N'akeera emmambya nga tennasala ne nkowoola, n'asuubira ebigambo byo. Amaaso gange gaasooka ebisimukya by'ekiro, nfumiitirize ekigambo kyo. Owulire eddoboozi lyange ng'ekisa kyo bwe kiri, onzuukize, ayi Mukama, ng'emisango gyo bwe giri. Basembera abagoberera obubi, bali wala amateeka ago. Gw'oli kumpi, ayi Mukama, ne byonna bye walagira ge mazima. Edda n'edda namanyanga olw'ebyo bye wategeeza, nga wabinyweza emirembe gyonna. Olowooze ng'okubonaabona kwange omponye, kubanga seerabira amateeka ago. Ompolereza ensonga yange, onnunule, onzuukize ng'ekigambo kyo bwe kiri. Obulokozi bwa wala ababi, kubanga tebanoonya mateeka ago. Okusaasira kw'okulungi kungi, ayi Mukama, onzuukize ng'emisango gyo bwe giri. Abanjigganya n'abankyawa bangi, naye seekoloobyanga kuleka bye wategeeza. Nalaba abo abakola eby'enkwe ne nnakuwala, kubanga tebakwata kigambo kyo. Olowooze bwe njagala ebiragiro byo, onzuukize, ayi Mukama, ng'ekisa kyo bwe kiri. Ekigambo kyo kyonna kyonna mazima, n'emisango gye gy'ensonga gyonna gyonna gibeerera emirembe gyonna. Abalangira banjigganyizza awatali nsonga, naye omutima gwange gutya nnyo ebigambo byo. Nsanyukira ekigambo kyo ng'alaba omunyago omungi, naye nkyaye obulimba mbutamwa, naye amateeka ago ge njagala. Emirundi musanvu buli lunaku nkutendereza olw'emisango gye gy'ensonga. Abaagala amateeka ago balina emirembe mingi, so tebaliiko kibeesittaza. Nsubidde obulokozi bwo, ayi Mukama, era nkozi bye walagira. Emmeeme yange yakwata bye wategeeza, era mbyagala kitalo. Naakwatanga ebiragiro byo n'ebyo bye wategeeza, kubanga amakubo gange gonna gali mu maaso go.
Okukaaba kwange kusemberenga mu maaso go,
ayi Mukama, ompe okutegeeranga ng'ekigambo kyo bwe kiri. Okwegayirira kwange kujjenga mu maaso go, omponye ng'ekigambo kyo bwe kiri. Emimwa gyange gyogere ettendo, kubanga onjigiriza amateeka go. Olulimi lwange luyimbe ku kigambo kyo, kubanga bye walagira byonna bwe butuukirivu.
Omukono gwe gubenga gweteeseteese okunnyamba, kubanga neerobozza ebiragiro byo. Njayaanidde obulokozi bwo, ayi Mukama, era amateeka go ge gansanyusa. Emmeeme yange ebeerenga ennamu, era eneekutenderezanga, n'emisango gyo ginnyambenga. Nakyamanga endiga ebuze, noonya omuddu wo, kubanga seerabira bye walagira.